Abu, representing 254 Tunguyas. Yeah. Nimeamka 5:30 baridi. Macho zinajifunga. Bado niko kwa ndoto. Eh, cuz nili stay up late night. Ningejua singekunywa this mine of ice. Mine of ice. Kazi ni kazi, kufanya itabidi. Especially after my first school iliitwa BB. So fanya kazi. Najambia nika nimechizi. Niko business. Lyrics ni modi, ila naona nimesha make my profits.
Ishi jo.
Simu inashinda ikilia, nika imeruka kichwa. Nashinda kukimbia kila mahali, nika mini cheater. Lakini mpaka ni stay number one. Cause I'll either be number 1 or number 9. So yeah. Fanya kazi.
Najambia nika nimechizi.
Fanya kazi. Najambia nika nimechizi. Yeah. You know, mpaka ni get that man.
That so man.
I be grinding. Tuesday still grinding. Christmas imefika. I'm still grinding.
Christmas imefika, Joe.
Separate me from the man.
Nah.
You just can't separate me and the man.
Always.
Fanya kazi.
Najambia nika nimechizi.
Fanya kazi. I double tie my shoes.
Double tie.
Trust mtu. Bag nimefunga na padlock. Zisi trust mtu.
Zii.
Niachana demo wako ndo sikutaona vitu. Hey. Buda, ukuni Nairobi. Leta noma kutukunja mashavu.
We come. So
fanya kazi. Fanya kazi.
Najambia nika nimechizi.
Fanya kazi. Get up on my level, buda. Itabidi cheat code.
PS3.
Be real, nigga. It only cost zero, bob. Anyway, to turn your life around it through Jasho. And I'll always rep my hood, Buddha is
Slando.
Fanya kazi. Fanya. Nika. Nimechizi.
Fanya kazi.
Fanya kazi. Nyuatu. Itabidi mfanya kazi. Mtoe Jasho, jo. Abu. Yeah. Jumina fanya kazi hapa. Silali.